I said drop.
You can never love someone else if you don't love yourself. Self-love.
Kamtima kangaka kukonda kunjoyaka kukonda kubolaka kamakonda mowaka. Kamtima kangaka kukonda kujedaka kukonda kusekaka koma sikachedwa kuswekaka. Komano kamtimaka ndikukula mtimaka ndipeze time ndikhale nako pansi ndidzilangise ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse mtunda wandika ndidzilangise ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse mtunda wandika.
Yo, kantima kanga nkosa ya mika kusia kali nazo kafu na zina kali ndi viwi kafu na bima ati kutsija the grass is greener. Always searching for doors, always looking for more. Muntima zinkawa zili tall nkuma zinamiza kali bo.
Komano kamtimaka ndikukula mtimaka ndipeze time kali nako pansi ndidzilangise ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse mtunda wandika ndidzilangise ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse mtunda wandika.
Koma ndikachonderera kachepetse kudyerera kadzikonda kupempera ndikhala nane pansi.
Koma ndikachonderera kachepetse kudyerera kadzikonda kupempera
ndikhala nane pansi ndidzilangise
ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse mtunda wandika ndidzilangise ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse mtunda wandika
ndidzilangise ndidzikhazike pansi ndidzikumbutse